ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanenyama eningi ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanemali eningi ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanenyama eningi ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi. Ntombazane, ntombazane, yini ungenza njena? Awufuni nokulalela, awufuni nokumamela. Ntombazane, ntombazane, yini ungenza njena? Awufuni nokulalela, awufuni nokumamela. Ntombazane, ntombazane, yini ungenza njena? Awufuni nokulalela, awufuni nokumamela. Ntombazane, ntombazane, yini ungenza njena? Awufuni nokulalela, awufuni nokumamela. Ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanenyama eningi. Ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanemali eningi. Ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanenyama eningi. Ama drinks amaningi funa notshwala obuningi namajita amaningi funa nanemali eningi.
Seta kwe azulu da imshaya zulu da kahle kahle leya kamaisti simtawa jalo hambe kusele nabuye ebusuka susa umsindo kuzovelanga.
Zenkatele na ai sizani nasistawa bu sizani na ai hamba nago tatayona uzaona hamba nago tatayona uzaona na ai zenkatele na ai.
Zenkatele.